The land can at them see.
Hey, yo, Kenny.
Oh, tell him my heart. If you never know where I tell him my neck. If you never know where I tell him my head. If you never know where I tell him my stomach. If you never know where I tell him my head. Tell him my shoulder. Tell him my baby, baby, why, baby, why. Tell him my head. Tell him my shoulder. Tell him my baby, baby, why, baby, why. Nisikilize baby, kuna kitu kwambie, chungo sini chukie, mamilo. Ati melele uwe na mie, wasini kimbie, na kifozi kwa na mie, mamilo. Oh mamilo, oh mamilo. Oh mamilo, oh mamilo. Oh mamilo, oh mamilo, oh mamilo. Tell him my heart, if you don't go nowhere, tell him my neck. If you don't go nowhere, tell him my head. If you don't go nowhere. If you never know where I'm telling my heart, in my heart, in my heart, in my heart, in my heart. Mimi, akina penda, penda, kupenda kawaida mama. Penda, sije ni chumwa miba, chungo na kukwenda, wasija kwa kuiba mama. Na tena, sione kawaida. Ashana na mabisho, wasija kantualo. Nitazunguka kote wendo wangu mamilo. Asa, mamilo, mamilo, mamilo. Wake and jolo baba. Mpe salam, salum dangote. Asa, lime eti alama you today. Watoto alimi, awasini watoto atimu wa south. Watoto kusini tunafujo. Ochinu chikano wangu chema kusoboja. Soho, vanji vanemba nkosema kuyeja. Yege, toto wadogo analetia mikogo. Nguoza kuwazima na analeta shobo. Shobo, toto wadogo analetia mikogo. Kipata omonge kenayo. Danga danga na kibidi usikwe kwa babayo. Usikwe kwa babayo. Akisema besho I love you baby. Sema tena besho I love you baby. Say baby to the sun. Say it's all ya. Tonde tena besho I love you baby. Say baby to the sun. Say it's all ya. Say it's all ya. Say it's all ya. Where did you know more? Once again, I'm once again. I'm Sanim Kubwa. What's the name of the top of the nation? More business. Mwamwito OG. OG.